Qhiyazana nalusana, mama nangumntwana, nasi sipho sobomi, khawukupholisa amanxeba, asifunyanwa nangubani na, khulisa nantsinyweba, weza njani, weza nabani, abantu bazohlala behleba, xa selapha ke sizamthini masizibondele imiqa yethu, ngoba emncinci nje uyakhula, ndicela uzuqine dade wethu, kubazala bangendawo, usana lwakho lujonge kuwe, khabuqwebele ekhaya wena, ingcango zizode zivulwe, ndiyayazi izipeliti nonoqhoge, bamanapuke nabaphisi, kodwa ukhumbule intwana ezomeleleyo zikhula ngamaxabashishi nobukhulelwe ungekabiredi khawudlala indima kamama imbuyekezo engamagwinya izozivelela emva kwentlama noba ingxaki zikuhlele emagqini ungazucinge ngentambo lanja izohamba ihambe ibuye ngoba ilifumena phi ithambo eli lithemba koomama nentombi abangakwazi ukunyamezela ukuzala kukuzolula imilenze ephethwe kukudyevezela xa sibagxeka ingaba sithi mabababuyisele esiswini yini besomelwa yimiqa kodwa sichase ngamaphini imbeko kuxa ubona omnye umama umthathe njengowakho umama ubuntu kuxa ubona omnye umntwana umthathe njengowakho umntwana mabangadlakazeli kuba unini engazange abashiye emntwini kosiswana sibomvana isithebe sinye nabasemzini usizi lubhalwe ebusweni inyembezi kontemekana inimba mayisike bomama nangumntwana ehlala ekhala intlutha mayingabhalwe ebusweni kodwa ziyasitya ngaphakathi inqwemele nkawudliwa ngabelungu afrika ngumnqakathi abazali bathethwa ukugula abantwana bayalila mabangade bathi zange kube nje umama esaphila
Injam ingakumithisa inyamalala negama kodwa kumbulala isosombululo ulinyamezele lisesusweni osana nanisingalulo isibedlele likhaya labagulayo hayi kushabantwana umgqomo indawo yokulahlika ukuma iqushe kwinsana ozenzile kakhalelwa kwayindlova isindwa ngubaba wayo qokolela amadlavu uncibisi uhoqe nembu utyise ukhuphelo bele uncancise inimbi idla abafazi nje kuba amadoda wena sibeleko khawube ngumzali yekuquka amadodonga ngasiphene sendodenye ba ukumithisa wakushiya khulisa into yakho umenye wanomntwana ungumntwana loo nto ezojiganta abantu bawuhlale bethetha ayikho kuphela kuba uphike lo mntwana ohlelo sala udena umdala wengedama ungabililifo lotywala uyindlovu lonke umboko wakho mawungakusindi uchasele kwiziphele iintonga zamadola zingakubhidi uzibe itolofi ubahlasele inkalakashi xelo zam ukwamela uvincincuma ngobuthoya ukhusela imbovane ecuthula ityhumza ngamakhaphela yilise kwizidle ebangentoya kuziqoqozo zinakikele isithani isiqu sakho mawungaphela ngale nto umntwana bathisibe sivela kumdala ungene emasemini watyala wahlekula ngokufikele ixesha lokubuvuna iziqhambo zilimile khawube ngumama unenimba nomdala ubhinqele phezulu
Igama Gudez Diamba Nuchos Ndaba Zolwini ILM Studios Nishizo Manizo Productions You know how we do things Ongidaru ya makoshi Ongidaru kwisingi Diabule